If God niye mwenye hii gift, believe me ata ni show path. Kani yali tu gift na hii love, believe me ata tu guide. Inge kwa shida kubwa, ganji singe itumia kwa rhyme. Patience yangu bigger than kwa virtue, so si rush against time. Nasikia wame stick side ya organic, washi statistic. Nitachafu aje mkono yangu na naishi na hiyo hand to mouth theory. Doto bigger na flow ka fairy. Wengi wamekuwa na money as a problem, na wengi wana die money is the problem. Either we ni bread winner, amu na make bread kasina, tick tack quack. Ngoja usikia muguzi ameugua. Rhyme book ina power, ulimili cross mind apo between the lines. Nimekuwa fast growing, miaka imepita kadhaa. Wish ningekuwa tu athlete, niko fit kwa beat. Sick tired ya how fake, na siko easy kutreat. Mistari sio mrama zangu ni straight. J yo two idols walikuwa bait. Top 3 wako awajui kuspit. Only one anajua your fate. Acapella ilikubali kustick. Strings zangu attached ka fancy fingers. Ama Tracy Chapman cram iyo beat, changamka chap chap man. When you fish as your fish, unasunda nini kwa plate? Chunga wasiku dish, cases ka bill. Cosby kidogo nitawa brief. Wanatamani kwa mahali state, ona plan kwa ina relief state. Mziki yangu iko behind bars, sijaipangia release date. So left me hold grudges, on my right kuna mic. Sa zingine sina peace, sa zingine naenda na pieces kwa psychic. Utajitaje vegetarian, nandule unadungia ni leather. Utasemaje wani tukimake na uli forecast weather. Spent my last dime, thank God haikuwa product ya crime. Zodiac kando na time nilikuwa na drown deep end. Awange checky signs, all my prayers be like God to save to restore humanity. Mekua hell of a ride, ama tuseme hell of a pride. Wengi wakasonga na waves, na wengine wakazisunda kwa kichwa. Wengi wakasokota, na wengi wakaokoto. Moment of silence.